dziko lina kuna gwa njala. Ndi njala lina kupwereketsa zinthu zambiri. Kodi zidali motani zimenezi ndi funso limene liyankhidwe lero mu program ya Central Bible ku 2 Samuel chapter 21 tiyambira pa verse 1 ndi kuatero wanso mu chapter 22. Mbale Osman Chilola Manda ndi mphunzisi wathu mu program ya Central Bible. Timpatse mpata bwa nayo.
Talandirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lero tiyeni tiyambe ndi kuona kuti mu program ya pitayi timasanthula 2 Samuel 19 verse 1 ndipo tidalekeza chapter 20 verse 7 mene timaona zakuti David abwezeletsedwa pa ufumu wake ndipo Seba aukira. Tsono lero pamene tilowa mu 2 Samuel 21 verse 1 ndikulekeza chapter 22 verse 36 tiwona za njala mu Israel, a Gibeon ndi a Filisti. Tsono chapter 21 chikutsegula ndi nyengo ya njala mdziko la Israel. Verse 1. Mu Israel munalowa njala kwa zaka zitatu motsagana. Ndipo David anafusira kwa Yehova chifukwa chani munali njala mdzikomo. Taonani Mulungu akunena chifukwa chakuti Sauli ndi amene anapha a Gibeon. Ichi ndicho chifukwa chimene chikutitabwitsa kwambiri. Koma mwenera kukhala phunziro mmenemu. Verse 2. Ndipo mfumu inaitana a Gibeon. Ninena nawo. Koma Gibeon sanali ana a Israeli. Koma ana a Amori otsala. Ndipo ana a Israeli anawalumbilira kwa iwo. Koma Sauli anafuna kuwapa mwachangu chake cha kwa ana a Israeli ndi a Yuda. Ndipo David ananena ndi a Gibeon. Ndidzakuyenjanitsani ndi chiyani kuti mukadalitse cholowa cha Yehova. Ndipo a Gibeon ananena naye. Sitifuna siliva kapena golide wa Sauli kapena nyumba yake. Ndiponso sitifuna kupa munthu ayena aliyense wa mu Israeli. Nati iye monga inu mudzanena. Mumwemo ndidza kuchitirani. Ndipo anati kwa mfumu. Munthu uja anatita. Nati lingalira pa ife choti wonongera kuti tisakhaleso mmalire ali wonse a Israeli. Mutipatse wana wake wa amuna asanu ndi awiri. Ndipo tidzawapachika kwa Yehova mGibeya wa Sauli. Wosankhika wa Yehova. Mfumu niti ndidzawapereka. Koma mfumu inaleka Mefiboset mwana wa Jonatani, mwana wa Sauli, chifukwa cha lumbiro la kwa Yehova linali pakati pa David ndi Jonatani mwana wa Sauli. Tien tiambe ndi mawu akuti lumbiro masiku aja linali la mphamvu kwambiri lomwe silimayembekezeka kuphwanyidwa. Kusiana ndi lomwe limachitika masiku ano limene mwina limalembedwa pa pepa pakati pa mayiko kaya pakati pa mitundo ya wanthu. Lelo anthu amakhala osakhulupirirana malinga ndi mmene mayikowo akukhalira. Koma taonani pamene mtundu wa wanthu kapena dziko livera mawu a Mulungu, mawu a lumbirowo amakhala omangika kwenikweni kotera kuti samasintha ayi. Ndiye malinga ndi nkhani iyi tikupeza kuti Yoswa anapanga lumbiro ndi a Gibeon. Koma patapita nthawi Sauli anathyola lumbiro limeneli. Tsono David anayesetsa kukoza zolakwa za Sauli ndipo zinatheka ndithu. Koma taonani mbali ina Yehova sanayiwale kuti Sauli amene anali kuimilira mtundu wonse wa Israeli anaphwanya lumbiro ndi a Gibeon. Ndiye popeza Israel ndi anthu ake wa Mulungu, ndiye anayenera kulandira chilango basi. Wokondedwa anzanga apa ulendo, mawu awa akutsindika kunena kuti mwana aliyense wa Mulungu akachimwa amalangidwa ndithu, monga mamawu apa Hebrews 12 verse 6 amene akunena kuti pakuti iye amene Ambuye amkonda amlanga na kwapula mwana aliyese amlandira. Tsono munkhani iyi ya njala, tikunena kuti zaka zitatu za njalazi ndi chilango ndithu chochokera kwa Yehova kupita kwa ana a Israeli. Mwineni nkufusa kuti ndiye ife zikutikhudza bwanji zimenezi? Anzanga, tiyenera kudziwa kuti inu ndi ine tikukhala mmasiku amene munthu sanganene kuti dziko ili ndilowopa Mulungu, kapena kuti tikukhala mdziko lomwe limavela Mulungu. Ayi, ndiye chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti Mulungu amakhudzidwanso kwambiri ndi dziko, kotero kuti chilichonse chomwe chikuchitika mdzikomo chimamukhudza Mulungu. Mwa njira ine tikunena kuti uchimo uliwonse umene umachitika mdziko, Mulungu amasunga uchimo umenewo, ndipo tsiku lina dziko limeneli lidzalangidwa ndithu. Wokondedwa, ndifuna mukumbukire kuti Mulungu analangapo kale maiko monga ya Aigipto, Babulo, Asuri, kapena kunena kuti Siri, Asiria, maikonso a Greece ndi Roma. Ndipo tiyenera kudziwa kuti tsiku lina ndithu likubwera, ndipo dziko lathu nalonso lidzalandira chilango. Ndifuna muone kuti dziko lathu lakhala pa mtendere kwa zaka zambiri mbiri ndithu, koma taonani nthawi ya mtendereyi ndi pamene pakuchuluka uchimo osiyanasiyana. Koma tiyenera kudziwa kuti uchimo wa mtundu wina uliwonse umasonyeza kuukira Mulungu, ndipo Mulunguyo adzalanga ndithu. Ndipo tavani mawu apa Isaiya 57 verse 21 akutsindika kuti palibe mtendere ati Mulungu wanga kwa oyipa. Kutanthauza kuti tikhoza kukhala pa mtendere popanda nkhondo, koma ngati dziko kapena mtundu uyenda mu uchimo, Mulungu adzalanga ndithu. Akondedwa, kachiwiri, ndifuna tione kuti utsogoleri wangwiro ndi wofunika kwambiri, chifukwa utsogoleri wosaopa Mulungu, atsogoleriwo amangotsogolera mtundu wonse kuchilango. Basi taonani mneneli Yesaya 3 verse 12 akutsindika kunena kuti anthu anga awavuta ndi wana, awalamulira ndi akazi. Anthu anga inu, iwo amene akutsogolerani ndiwo akukuchimwitsani, nawononga njira zanu zoyendamo. Tsono atsogoleri ali ndi udindo waukulu, taonani iwo ayenera kulalikira choonadi mwa makhalidwe awo. Popeza makhalidwe abwino kwa mtsogoleri ndi wofunika kwambiri, chifukwa makhalidwe wena aliwonse anthu amatengera mofulumira. Ndiye ngati mtsogoleri ndi wakuba, ndikuwa pafupi kuti amene akuwatsogolera kumchitidwe wakuba nawonso aziba. Kodi inu ndinu mtsogoleri wa mtundu wanji? Mukaona mbanja mwanumo, mmudzi, mumpingo, ngakhale mdziko lanu, dziwani kuti chinthu china chilichonse chimene mumachita, anthu anu amachiphunzira mwachangu ndipo amatenga mofulumira. Kachitatu, dziko lathu lili pa chiopsezo chachilango, ziphunziso zosiyanasiyana zomwe ngati anthu samvetsa zikhoza kusokoletsa mtunduwu. Taonani kuli ziphunziso zosiyanasiyana masiku ano. Mukabva mmipingo yambiri muli ziphunziso za prosperity kaya kuboleza, ngakhalenso ziphunziso za machilitso. Izi ndi ziphunziso zina zimene anthu agwira kwambiri, kapena kuti agwiritsitsa kwambiri kusiya kuyika chikhulupiriro chawo pa Mulungu. Mwachitsanzo, anthu ena amakhulupirira zinthu zina monga madzi kaya mchenga, ngakhale kugwira salu kaya kugwira wireless kaya television ndi zinthu zina zambiri, kusiya kuyika chikhulupiriro chawo pa Mulungu. Iyi ndiyo ngozi, chifukwa Mulungu adzaweruza kapena kuti adzapereka chilango ndithu, popeza uku ndiko kupembedza mafano. Tele chapter 21 ndi chimene chikulula kuti Yehova adzalanga ndithu mtundu wa anthu pa ntchitidwe uwu chifukwa cha atsogoleri amene awachimwitsa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mukuona bwanji utsogoleri wa dziko lanu? utsogoleri wa mpingo wanu, ndingakhale utsogoleri wa mudzi wanu. Kodi mukutsimikiza ino kuti utsogoleri umenewu sungakutengereni kuchilango? Tenditwerengeni verse 15 pano 22. Mmene tiona za mtundu wa Israeli kuti umenyana ndi Afilisti. Tsopano mundime ino tipeza kuti Davide ali pa nkhondo yakabwerebwere ndi Afilisti. 15. Ndipo Aisraeli anaponyanso nkhondo ndi Afilisti, ndipo Davide anatsika ndi anyamata wake pamodzi naye naponyana ndi Afilisti, nafuna kukomoka Davide. 16. Ndipo Isibenobi ndiye wana Arafa amene kulemera kwa nkhondo wake kunali masekeli 300 amkuwa. Iyeyu anavala lupanga latsopano nati aphe Davide. Koma Abisai mwana wa Zeruya anamthandiza nankantha Mfilisitiyo namupha. Pomwepo anthu a Davide anamlumbirira iye nati, inu simudzatuloka nafeso ku nkhondo kuti mungazime nyali ya Israeli. Pano tikuona kuti Davide ndi munthu kapena kuti ndi mtsogoleri wofunika kwambiri, ndipo anyamata wake akudziwa kufunika kwa mtsogoleri wawoyo. Tsopano zikuoneka kuti Davide wakalamba, ndiye watampafu, kotero kuti sakumenya nkhondo monga mwakale ayi, ndipo akugonjetsedwa mofulumira. Tsono pachifukwa ichi atsogoleri a Israeli aona kuti Davide watampafu, ndiye ndipo safunika kuti azipita nawo ku nkhondo. Tere amuza kuti iye angofunika azingokhala ku nyumba kusiyana ndi kupita ku nkhondo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mundime ino muli phunziro lakuti adani a Yehova amakhala ndi mphamvu zambiri, kotero kuti amakhala ndi chikhulupiriro chakuti akhoza kugonjetsa ana a Mulungu. Koma tiyenera kudziwa kuti palibe mphamvu, palibe zelu, ngakhale palibe uphungu womwe ungapose zelu ya Yehova. Haleluya. Verse 22. Awanai anawabala ndi Rafa ku Gati, ndipo anagwa ndi dzanja la Davide ndi la anyamata wake. Tsopano ngwazi kapena kuti chiphona chomwe chikunenedwa muno ndi Goliati. Ndifuna ndikukumbutseni kuti pamene Davide amapita kukakumana ndi Goliati anatola miyala isanu yosalala. Ndiye pankhani ya miyala imeneyi anthu akhala akunena kuti panali cholinga chakuti ngati Davide akanaphonya kulasa Goliati ndi mwala umodzi, ndiye kuti akanagwiritsa ntchito miyala inayo. Tele anthu amene amaphunzitsa chiphunzitso ichi amatsindika kunena kuti tele ifeso tiyenera kukhala ndipo dalira pena. Ichi ndicho chiphunzitso chawo. Koma kufotokozera kolondola pa nkhani yokondedwa ya miyala ya Davide ndi kwakuti Goliati anali ndi anyamata wake anayi, ndipo anyamatawa anali mu gulu la nkhondo la Afilisti. Ndiye Davide anali kudziwa chinthu chimenechi, ndipo anaganiza kuti pamene iye adzapha Goliati, anyamata wakewo anayi adzabwera ndi cholinga chofuna kubwezera imfa ya atate wawo. Ndipo ena mwafusa kale kuti nkhaniyi ikugwirizana bwanji tsono ndi nkhani ya kukalamba kwa Davide. Taonani wokonedwa, kuti pakadapanda Abisai kufulumira kuthandiza Davide pa nkhondo iyotsiriza iyi ndi Afilisti, mmodzi mwana a Goliati amene ndi Isibenobi amafuna kuti abwezere ifa ya atate wake pakupha Davide. Ndiye malinga ndi kuthandiza komwe Abisai anachita nthawi imeneyi, kukupereka chithuzi cha momwe zina ali pamene Ambuye Yesu amayesedwa. Tamvani, pamene iye anatopa ndi kufoka kunena Yesu Kristu, kuna adza angelo amene anamulimbikitsa. wokondedwa anzanga pa ulendo. Pano tikuphunzira kuti pa moyo wa uzimu pamene munthu akumana ndi zovuta zambiri koma akakhala chilimbikire amalimbikitsidwa ndithu ndipo amapambana monga aliwopo sagonjetse. Haleluya. Uku ndiko kufotokozera kolondola kwa miyala isanu yomwe Davide anatola popita kokamenyana ndi Goliati. Nkhani ndiya kuti Davide akali nyamata anali waluso kwambiri pakuponya ulaya wake ndi mwala. Pali chitsimikizo chonse chakuti iye anali ndi nthawi yayikwanira yophunzira kulasa pogwitsa ntchito ulaya pamene iye anali kuweta nkhosa. Taonani kuti anthu ena amati iye anali ndi luso kwambiri angakhale kuponya mwala kulowetsa mwalawo mu mphako ya mtengo yomwe mbalame inabowola. Okondedwa, mukhoza kuona ukatswiri umene unali ndi Davide. Tsono chapter chino ndi chimene chikumaliza kuonetsa moyo wa Davide wankhondo. Ndiye mwaona mmene Mulungu wamulanditsira kwa adani wake wonse. Mau awa ndi amene akutsimikiza kuti Mulungu sadzataya wana wake ayi. Ichi ndi chimene Ambuye Yesu anauza wophunzira wake pa Yohane 6:37 okondedwa. Pamene adanena kuti chinthu chonse chimene anandipatsa ine Atate chidzadza kwa ine ndipo wakudza kwa ine sindidzantaya iye kunja. Haleluya. Tere uku ndiko kutsindika kwenikweni kwakuti munthu akapulumutsidwa koma Mulungu samutaya. Chapter 22:1-36 mene tiona kuti Davide aimba nyimbo ya chigonjetso. Chino ndicho chaputala chomwe tikuona kuti Davide akuimba nyimbo ya chigonjetso momwe Yehova anamulanditsa kwa adani wake wonse. Iyi ndi nyimbo kapena kunena kuti Masalimo 18 yomwe ndiyo yamika Yehova mmene akunena kuti ndikukondani Yehova mphamvu yanga. Yehova ndiye thanthwe langa ndi linga langa ndi mpulumutsi wanga Mulungu wanga ngaka yanga ndidzakhulupirira iye chikopa changa sanje wanga. Haleluya. Tiye tiyambe kuwerenga verse 1. Ndipo Davide analankhula kwa Yehova mau a nyimbo iyi tsiku uli Yehova anampulumutsa mdzanja la adani wake wonse ndi mdzanja la Sauli. Iyi ndiyo nyimbo yomwe Davide analemba kumapeto kwa moyo wake. Taonani iye akuona mbuyo ndipo akuona mmene dzanja la Yehova lakhala likumupulumutsira kuchoka mmanja mwa adani wake kufika nthawi iyi ya ukalamba wake. Ndiye mwa adani wake ambiri Sauli ndiye amene anaamuda Davide koposa amene anali wapa mtima wake wa Mulungu. Tsono angakhale Sauli anaamuda Davide koma Davide sanamuda kotera kuti samawerengera Sauli kuti ndiye mdani wake ayi. Taonani pano tikuphunzira chinthu china chochititsa chithwi. Popeza iye amene ayika chikhulupiriro chake mwa Yehova pa udindo wake yemweyonso adzamukhulupirira mnthawi ya masautso. Ichi ndi chifukwa chake Davide mu nyimbo yake akutsindika pa kupulumutsidwa kwake. Tamvani zomwe akunena pa Masalimo 34:19. Masautso ya olungama mtima achuluka koma Yehova amlanditsa mwa osewa. Haleluya. Koma ndifuna tidziwe kuti ndikosatheka kutilanditsa kwa adani wathu onse pamene tili pansi pano mpaka tikalowa mu ufumu wakumwamba. Tamvani wokondedwa mau awa apa 2 Timoteo 4:18 amina akuti Ambuye adzandilanditsa kuntchito yonse yoyipa nadzandipulumutsa ine kulowa ufumu wake wakumwamba. Kwa iye ukhale ulemelero kunthawi za nthawi. Ndipo ine ndikukhulupiriranso kuti iyi inali nthawi yomwe anali kuimba sunyimbo 23, yomu imanena kuti, Yehova ndiye mbusa wanga sindidzasowa. Ndipo mau amenewa, Paulo mukalata yake kwa Filipi 1 verse 6, akulemba kuti, pokulupirira pamenepo kuti iye amene anayamba mwayino, nchito yabwino, adzayitsiriza kufikira tsiku la Yesu Kristu. Haleluya. Okondedwa. Mau awa ndi amene akuphunzitsa inu ndi ine kuti Yehova ndi amene watichotsa kutali ndi kutifikitsa pano tili lero. Tele tikuphunzira kuti iye amene waona kuchuluka kwa chifundo cha Mulungu amalemekeza Mulungu pa chifundo chilichonse chomwe walandira. Haleluya. Mwanjira ina tikunena kuti chifundo chilichonse chomwe talandira chiyenera kutipatsa nyimbo ya tsopano, nyimbo ya matamando kulemekeza Yehova. Ndiye funso nkukhalapo kuti kodi chifukwa chani inu mumaganiza kuti Mulungu akhoza kukutayani lero? Taonani kuti mmene Mulungu adasungira Davide mmoyomo tikupereka chikhulupiriro cha moyo wake wantsogolo kuti adzamusamalirabe. Nanga inu, kodi chikhulupiriro chanu cha mtsogolo chili pati? Verse 2. Yehova ndiye thanthwe langa, ngaka yanga ndi mpulumutsi wanga. Wangadi Mulungu wa thanthwe langa, iye ndidzamkhulupirira. Chikopa changa ndi nyanga ya chipulumutso changa, sanja yanga ya itali ndi populumukira popanga. Mpulumutsi wanga mundipulumutsa kuchiwawa. Tsono mu nyimbo ino tikuona Davide akutsindika pa mawu akuti Yehova ndiye thanthwe langa. Ndiye poyamba ndifuna mudziwe kuti thanthwe ndiwo malo amene ndiwopulumukirapo, malo olimba. Tele ndipo Yesu munkhani imeneyi ndiye thanthwe limene lili chipulumutso chathu. Tele ndiye maziko a moyo wathu. Yesu ndiye linga lathu, ndiye amene tinena za linga. Ndiye pamene tinena za linga tikukamba za chitetezo, ndipo tikunena kuti Yesu ndiye chitetezo cha moyo wathu. Ndiye pamene Davide akutchula Yehova kuti ndiye Mulungu wa thanthwe langa, akunena kuti Yehova si ndiye thanthwe lokha komanso ndi Mulungu wa thanthwe langa. Kunena kuti mwa Yehova ndimene tika chikhulupiriro chathu, iye ndiye chikopa changa. Apa ndi pamene Davide akuona Yehova kuti ndiye chitetezo chake amene amamuteteza kwa adani wake. Tsono mu verse 3 Davide akunena kuti Yehova ndiye nyanga yachipulumutso chake, kutanthauza kuti mwa iye ndimene muli chipulumutso chake. Anzanga, kodi chipulumutso chanu chili mwandani? Ndiye pamene tikunena kuti Yehova ndiye nsanja yanga, Davide akunena kuti iye amapita kwa iye pamene akuona dziko. Anzanga, pamene munthu aona dziko mwa Yehova ndi mmene amakhoza kuona choyipa ndi chabwino. Kapena tinene kuti munthu akaona dziko ali mwa Yehova amakhoza kusiyanitsa choyipa ndi chabwino, ndipo amapanga chisankho chokoma pa moyo wake. Ndiye pamene ndifuna kutsendela mutu uwu, ndifuna kunena kuti ife lero tikukhala mmasiku mmene mulibe anzelo ambiri pa nkhani yolemba. Pano ndikunena kuti palibe chinthu chatsopano chimene munthu akhoza kunena kuti ndayambitsa ndine, popeza zinthu zonse zambiri zili mu kompyuta ndipo ndizo jambo la kale. Mwachitsanzo pamene tifuna kuphatikiza 2 ndi 2, timadziwa ndithu kuti ndi 4, koma sitimadziwa kuti chimachitika ndi chiyani kuti tipeze nambala imeneyi ya 4. Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti moyo sukhala wabwino ngati Mulungu watulukamo. Tele ndi chifukwa chake Davide anali kuzindikira mphamvu ya Mulungu mu chinthu china chilichonse. Wokondedwa anzanga paulendo, kodi inu mumadziwa kuti zinthu zonse ndi zotheka ndi Ambuye? Tsono lero ndifuna tilekeze pano. ndipo timasanthula 2 Samuel 21:1 talekeza chapter 22 verse 36. Mmene taona njala ya mu Israeli, a Gibeon abwezela nkhondo ndi Afilisiti. Ambuye adalise ino. Amen.
Amen. Zimuwambini mbali ya Osman Chilola Manda kutsugula kusantula 2 Samuel chapter 21 tinambira verse 1 talo wansom chapter 22 talo wansom verse 36. Zina zinkumati komandiye ndi bwino ndi kukhala ndi programu yachifuwa ndiye sitikanatha kuzimva kapena kuzizindikira bwino koma ayiti yamikambo yachifuwa cha programu ya Tantra Bible chifuwa yake timadalitsika ndi programu iyi ndi mangazano ziya zimasimikizira madalitso a programu iyi polembera makalata ku Tantra Bible Box 52 Lilongwe Tantra Bible Box 52 Lilongwe ka email kulemba kwa ka email sinabi matembera po email tembereni kuti dzivetsa madalitsika bwanji ti programu iyi radio@twrmw.org radio@twrmw.org kakalama SMS 083-500-222 ambuye akudalitseni tatsala pang'ono ndithu kumaliza buku limene la 2 Samuel zikumwa kwambiri.